Yes. Me fukila kiyane mikona ke mina nintukulu wabangoni ekayane umabushi kambe namuntlha nitelani kutata hetisisa hikanene hikanene swaku MLFM lembeleri hive na yona Expo 15 nota nita hetisisa vavanuna va nga lava mina a na ha ri muchayi ni tlakusiwile ka swa ku chaya se ni mufundhisi ni kombela ku chumayela katsongo mi ni lomba tindleve wa vona loko wo vavanuna u famba tindhawu ta ku fana leti mara loko muka u ya fika kaya u kuma swa ku nsati wa wena u mu kuma kwatile wa tiva a wu se teka mfowethu a wu se teka tekita manitwa a wu se teka wa mina nsati ni mi byela tekita nsati wa mina wa ni vambelo na mi ni ta n'wi vambelo nsati wa mina wa ni vambelo na mi ni ta n'wi vambelo loko ni vuya gwaleni ni li mamandzile xuti hi leswi swi ni hluvula na buruku laveni ku rhandzaka njhani futhi na wena u ni rhandzaka njhani loko ni vuya byaleni ni byi tlhave ku tlula mpimo hi lweyi u ni hluvula na buruku laveni ku rhandzaka njhani futhi na wena u ni rhandzaka njhani nsati wa mina wa ni vambelo na mi ni ta n'wi vambelo nsati wa mina wa ni vambelo na mi ni ta n'wi vambelo hi nga twa nsati wa mina wa ni hayi na mi ni ta n'wi loko ni vuya gwaleni ni li mamandzile xuti hi lweyi u ni hluvula na tindyangu laveni ku rhandzaka njhani futhi na wena u ni rhandzaka njhani loko ni vuya gwaleni ni li mamandzile xuti hi leswi swi ni hluvula na tindyangu laveni ku rhandzaka njhani futhi na wena u ni rhandzaka njhani nsati wa mina wa ni vambelo na mi ni ta n'wi vambelo nsati wa mina wa ni vambelo hei na mi ni ta n'wi vambelo hi nga twa hi nga twa hi nga twa hi nga twa vona u tshame kahle na nsati wa wena mi rhandzana loko u famba hi movha u famba na yena loko u ya xitolo u famba na yena va vulavula vanhu na mina va ze va ni vulavula ku biha vanhu van'wanyani va ri huni chisini van'wanyani va ri ni n'wi chisini van'wanyani va ri huni chisini van'wanyani va ri huni jisi loko va mukangisa uya ta ni tshela hile shwani tirelo loko va mukangisa uya ta ni tshela hile shwani tirelo vanwanyani va ri ni n'wi jisi vanwanyani va ri huni jisi vanwanyani va ri huni jisi vanwanyani va ri huni jisi loko va mukangisa uya ta ni tshela Hila shwa ni tirelo Loko ba mukhangisa uya ta ni
Ego go go man is at home.
good, and I care the Amara good. You go cuckoo, mine is at one moon, the Kamala Mulla Mara good. You go cuckoo, mine is at one moon. Ugazi and Gulen in Yakara, the legacy is that you may got that tower. Nigata tower, Madame Mamma, Sigata tower, Ugazi and Gulen in Yakara, the legacy is that you may got that tower. Sigata tower, Madame Mamma, Sigata tower.
Oh,
Sipuna, Sisiwani Shawano, Washaka, Ashima, Tebe, Wakete, Ashima, Tebe, Washata, Ashima, Tebe, Wakete, Ashima, Tebe, Nasopala, Sisi, Tebe, Wakete, Ashima, Tebe, Sasi, Sulana, Mati, Kovateko, Sasi, Sulana, Mati, Kovateko, Sisiwano.
Come on, Calawan. Mama, she's the one I want.
Funa Dodani. I miss the one to take the joke.
Love which is when I was the one when I'm up a day. Sit down, I am one
day. I've been here, Funa Dodani. I miss the one to take the joke.
Love which is when I was the one when I'm up a day. Sit down, I am one day.
I've been here, Funa Dodani. I miss the one to take the joke. Menani tumbele shikosa chamulungu lejude. Menani tumbele shikosa chamulungu lejude. Menani tumbele shikosa chamulungu lejude. Ebondo. Nampu sini fuja imanyana Nandikani sini baipuleti ya nyama Inama chambu sini baipuleti ya laisi Ilungu shoni boni gini kwa jile singa kaiwa Niko lungu shoni boni gini kwa jile singa kaiwa You don't tama kaka yako siwa ikubi Mpendo lo itilaka uziwe ikubi Niko machu feja la itila maziwe ikubi Rifra feri putisu nini anjisini Rifra feri putisu nini anjisini
Kukaka iwani jonja
Ibonani vitorelwe Qual é bushile Engaba 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 Engaba
Thank you.
Ndlovu emfano wamini wata ule kutini bamwani se mungutwile nane karetu mungutwila nini kango mayena singi leyi chando kiku yini yiku Salakate, Mina, Imina Wakam Kondo, Lepus Bagritile, Ushidi.